Who's my supper this night?
Ebwana ndio. Kala moto kiumbe. Niko na master MC Kimbo. Alafu na mchafuzi na Dogo Rich. Tunakoa hip hop ndani ya Crack Sound. J Crack unajua. Alafu mpango mzima ya leo kali. Ebwana ndio kama kawa hip hop. Yo. Ebwana ndio. Ebwana ndio. I'm scared. Chuki zako zini tishi. Rafiki sina kompia natoa hiti kwenye mziki. Mimoja lebarikiwa cheki niggas taking picture. Kalisha manunda hato kipinga mienta pita. To the rappers out there, gumu ndo mwanzo wa kazi. Wakwapi walotangulia au ndo mwisho mapenduzi. Kizazi wazi kwa bill cheki mziki unapotea. Nongea I know you feel ndugu wali kill rap flair. Maliza yote hakuna mwisho zaidi ya kufa. Panda shuka popote la mbingu azizi anguka. Alichopanga Mungu swabu nwasa alichoandika. So kila kitu mzungu atalbino mzungu Afrika. Vipi utakoa hip hop kwa matirika na bongo fever. Geneva sambaza lecture teacher mepato na msiba. MC ule kojewa chukua fuwa shiti yako. Nasikia madini na niulizia mindo memuaga pombe yako. Hey, muda so rafiki atarafiki ya we na saa. Tuwaze kusepa dhiki so bangi tungi changa. I never ask me so kutu ikato kishindwa busu. Hiji kichwa cha kihara kivipi ninyewe kiduku. Kuizo na nita bigi with a notorious voice. Na wamepotea kabam zeje kimziki the worst choice. I'm out of the game hadi pop na nita hani. Kitani nimekua fame kawizi na young man. Hile anapima na chewapa mi so bass to rapper. Na nata talking chapa mi na class new culture. Wasani wapo kwa koma na hapa drip ya panchi zangu. Mini cinema ya wema ila sepetu so kuzo yangu.
Najua ina mambo mengi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Mkua hipo ndugu rafiki jama. Shabiki mbona washanga. Najua ina mambo mengi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Mkua hipo ndugu rafiki jama. Hey,
who's my supper this night? This tell me my quarter street blood suck and in my punk left and right. Only has it on the lights. Leg is on it, don't go so tasty, so harsh. Street sick was so dark, so fast na broadcast. Panja goes to hustle. Look upon the whole sister, do don't trust her. Munangwe, party ako chesan ko sil. Buhuni mwako na kuponga, za missing na beef. Zo chempunga kutelezo, kumakali kwa kiss. Chukuruni menjitoke, za mulife na paisho. Jobless, peace na respect be upon you. Thanks to you, fuck up was true. And that's true, Kimbo coming through with my crazy crew. I know no feel like I could send to you. But the big door could make on a Jew. Which you had me go better to a Jew. Ziki who to hoop and a fool. He like it all go to Ziki flow. Kinanga, that's why you told me don't blow. No make testing one too.
Najua ina mambo mingi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Ukua hipo ndugu rafiki jama. Shabiki mwana wa shanga. Najua ina mambo mingi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Ukua hipo ndugu rafiki jama. Shabiki mwana wa shanga.
Mwana mwana nizuia nisifike ninapotaka. Eti nafanya hipo ndo maana sijakubalika. Kati yangu mimi na wewe hakuna lokamilika. Na ingekuwa safi konga taweli haingechafuka. Hip hop yatako yanja kwanza lafu daka kwanja. So kutunga vilisi kijinga na remka njanja. Wana mwate kwa nyara na ukoloni mamboleo. Eti kisa na mana mitandao na video. Wasani vifato pepo wamekuja na swaga zao. Wameribu mafazi na hipsters na dada zao. Anyway piteni mbele situacheni pale pale. Mekuja tu kwa msimu joni popu ndio kilele. Bado minikwe mara siyali na nanabisha. Popote we nigusi wone vile nitakiangusha. Haya naeleza ni nani ananisikiza. Na ninaposisitiza ni nana kakekeleza.
Nijua ina mambo mingi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Ukua hipo ndugu rafiki jama. Shabiki mbona washanga. Najua ina mambo mingi sana. Bado nipo nipo na sitoka tatama. Ukua hipo ndugu rafiki jama. Shabiki mbona washanga.
Ukua hip hop ndugu rafiki jama. Ukua hip hop sana kubwa. Ukua hip hop. Yeah. Keep it, yeah.
Keep it,
Willy. Keep it, maisha na Mungu anasaidia. Peace bwana. One love kama kawaida. Tunakoa hip hop, deep hip hop. Yeah, kidole juu gumbani. Safi.